abakadde b'ebibiina by'obusuubuzi oba workers union abasabye abakozi okulonda n'ababaka abajja okuggumiza ebibiina wamu n'okukuuma ebirungi abakulembeza b'emabega bye baakola. Eyaliko mubaka akiikirira abakozi mu parliament Joram Pajobo yategeezezza abakozi okulonda n'abantu bataano bokka abamanyisha bakola wakati mu kulabula nti abantu abamu beegatta mu bukulembeze bw'ebibiina by'abakozi nga beenoonyeza byabwe. Ono bino yabyogeredde ku mukolo ogw'okutongoza manifesto ya Stephen Abima Emengo ng'ono yatunuulidde entebe eyo. Abima yasuubiza nate okusosowaza ebibiina ebinywevu okwongera ku muwendo gw'abammemba b'ebibiina wamu ne zi office ez'enkalakalira ng'agamba nti bino byonna bijja kutumbula amaanyi g'abakozi mu kuteesa ku bye baagala. Ono era yasabye nate abakulembeze b'ebibiina okumuwagira mu mwaka ogujja 2026.